banyak echo voice.
Sampai nyenan voice. The one we know, he told us, if you can't love the one neighboring you, the one you see, how can you claim to love the God you can't see? Now, in this ministration, we minister unto God, who manifests through you. And he speaks that, I was hungry, and you never fed me. I was thirsty, and you never gave me something. I was naked, you never clothed me.
What
we ask him, our Lord, where did we pass you like that?
At
any time
you
never did it for the one around you,
you
never did it for me. Now in ministering to you, we see we are ministering
unto
God. I pray that God is in your mindset. Anytime you go to minister, that you look at the ministry of God, that you may not serve people.
So
beings love to be enchanted and not happy
there. But
if one wants to fulfill Galatians chapter 1, verses 6 and 15, that am I seeking human approval or the one of God?
Yes,
praise Jesus.
Or
am I serving to praise people?
We are
ministering the gospel.
Yes,
of God.
Yes.
Praise you. Now, if there is
something for
people, let
it
remain in you.
Let it
remain you knowing that you're serving God. And the one you want to be delighted most when you're serving is the Lord. Even though people get hungry, if only God can be happy, you remain preaching.
Well,
people have their very own things they want us to preach. Others have itching ears. They want deception. But we have no time to preach deception. We ourselves are ambassadors of Christ. That is why he spoke in John, chapter 8, and say, that the words I
sent
to you are not mine, but the one who
sent
me. For he himself was an ambassador. Now, as we also are ambassadors of Christ, we speak the words of Christ. So we don't speak our very own words.
Yes,
praise Jesus. And the other thing,
we
show the work of our Master Jesus.
That's
the Bible speaks in the book of John.
And
he said, a master appeared to destroy the works of Satan.
Yes, he was.
Praise Jesus. Now I ask,
you are
an ambassador of Christ. You appeared to do what mission?
Yes, he was.
Praise Jesus.
Now ambassador, what
you, the ambassador also appeared to destroy the works of the enemy, Satan.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So
now in that way, we don't hide about this. No, even though get ashamed. Exposing the schemes of Satan. Exposing the evil works of Satan. For you know, in a journey of heaven, in this aspect we are studying right now,
Satan's
schemes against God and his church.
Yes, he was.
Praise Jesus. In those schemes, there are three
headings:
the Spirit of God and his works, all his righteousness.
You
see the spirit of Satan and its works.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So,
now, in the family you will come
to Christ,
you shall see the right Christ and his
church.
And the false Christ and their churches.
Yes, he was.
Praise Jesus.
After
that, we shall see the right gospel.
The
gospel of the kingdom of God. The kingdom of heaven. And it's right.
Then
we shall see the gospel of the Satan.
Yes, he was.
Praise Jesus. And now we are still on this
age.
The
kingdom
of God and righteousness.
For
its works. We also see Satan's spirit and its works. The aspect you are on, there are aspects which show that the Spirit of God is the Spirit of liberty and the Spirit of peace.
Zaburi ya niyatu anuweni.
Psalms 51.
Nulule kumi nebo.
Verse 12.
Nenda kubana kutamuka.
I'm going to repeat it briefly. Zaburi niyatu anuweni. Nulule kumi nebo. Nulule kumi nebo. Lugamba. Onkomesi yamu esanyu. Jeliyo ulo onyweze no moyo gw'eddembe.
Yesu yebaza.
Praise
Jesus. Nti barokole.
Era abakristaayo
ya barokole. Waliwo essanyu ly'obulokozi.
Lina
okubeerawo. Eribadde likugwako.
Olw'omwoyo
omubi okuyingira ekkanisa.
Ne
kutandika okutubonyaabonya.
Ne
kuba nga n'ekyama gino. Yandibadde emmere y'abaana. Kakati ogikola era ogifu. Ogula buguzi. Essanyu ly'obulokozi ne ligula.
Soka
Mateo 10 n'emu.
Bw'otunula
mu lulimi lwa Bibuli. Paka makumi asatu. Atuyita ffenna abakooyi. N'abadde bakitowereddwa. Okujja gy'ali tulabe ekimulo ky'emyoyo
gyaffe.
Mu bino byonna nti obulokozi bwajja okutuggyako emigugu okubonaabona kwonna. Naye essanyu lyo bwe lyamala okubulawo. Mu zabbuli eno n'asaba n'agamba onzirize essanyu ery'obulokozi bwo. Atisi nze mukwagala okwasooka. Kubanga abikola batume ng'essanyu weeriri. Ebyama bino nga bikolebwa awatali kugula Yesu yebazibwa. Naye essanyu ly'obulokozi libadde liguzeewo olw'omwoyo w'eddembe okubanga naye taliiwo. Kyava agambye onyweze n'omwoyo w'eddembe onzirize essanyu ery'obulokozi era onyweze n'omwoyo w'eddembe. Waliwo omwoyo ogugenda mu kkanisa mu maaso naye nga si mwoyo gwa mirembe. Bukugwako n'ogira ng'aguliddwako ensana. Bukugwako n'ogweri n'ogira ng'asikuddwa omugugu. Kwegamba ng'omwoyo w'eddembe Mukama waffe gwe yatulekera nga si mwoyo atambula okugenda mu maaso akano gy'ekkanisa. Jjo twalabye ku gwe bayita Holy Ghost nga si mwoyo mutukuvu wa ddala. Kubanga twatunuulira Matayo 24 n'atugamba nti waliwo eky'omuzizo ekirituulamu ekizikiriza nga kikudde mu kifo ekitukuvu. Bwe muliraba ekintu eky'omuzizo ekizikiriza nga kitudde mu kifo ekitukuvu asobagira ategeere ng'enkomerero tegiwala nnyo. Ekifo kino twakirabyeko jjo nga tumanyi ddwe omutukuvu ayina kuba mwoyo mutukuvu naye mu kifo ky'omutukuvu bataddewo omuzimu omutukuvu. Kwegamba nga kigambo hole w'ekiri naye nga wano omu spirit bamuggyeewo ne bateeka mu ggosi. Ate y'omu ekkanisa yandibadde abatukuvu ate n'ajja n'atuula mu mitima gyaffe era ekkanisa eriwo ng'eyitawo Holy Ghost kaba ate ajja atuliriza ate omwoyo omutukuvu we yanditudde. Jjukira Bayibuli egamba mu Bakolinso ekisooka mu ssula ey'omukaaga nti temumanyi mmwe nga muli y'omwoyo omutukuvu si ya Holy Ghost wabula ey'omwoyo omutukuvu kati tebaakoma bukomi kukyusa omwoyo omutukuvu w'alina okubeera mu kifo kye ekitukuvu.
In his holy place.
But we have Holy Spirit.
Where we have seen Holy Spirit.
And they have changed
the put Holy Ghost.
Kati ekifo kyo weekiri hole naye wano walina okubeera spirit waliwo ggosi.
Ekyokulala
batugambye tumuyita ajja atukuulemu ate naffe twali bateyeekalu y'omwoyo wa Katonda ate yeekalu eno erina kuba ntukuvu kubanga twakizuula agamba mubeere batukuvu nga nange bwendi
omutukuvu.
Yesu yebazibwa kati ekifo ne kiwanyisibwa omwoyo ne gukyusibwa omwoyo atambula mu kkanisa nga si mwoyo gwe twandisuubiye omwoyo w'eddembe. Kubanga twabadde tulaba mu Bakolinso ekyokubiri essuula eno ey'okusatu olunya olutandika lw'ekkumi n'omusanvu nga batulaga nti awali omwoyo wa Mukama we wali eddembe kubanga Mukama waffe mwennyini ye gwe mwoyo. Yesu yebazibwe. So twesiŋŋaanye nga bwe twandisiŋŋaanye emirembe tewali mirembe. katonda waffe
katonda
nga wa
order
naye nga tosinga lumweyo guno nga gutamye mu kkanisa wabaawo
order
ne mufuna obuvuyo bungi
nyo
ekisooka
nga
mutuuka okwogera ennimi
buli
omu nayogera byatatu
ne
wabulawo ne order yonna tasabye na kirabo kyakuvuunula gyotwaba tetutandisa okulaba ku paati eno bwe batuuka okubasabira abala bakuba emitwe ng'omubajjuzi bwomwoyo naye ng'omugambye katya kuba omutwe ku bisenge okwo naye ng'omwoyo olyase si emwoyo gwe twabe twaba tubisikulayo okubiri era twalaba n'ennimi zeyaleeta nti ennimi omwomutukuvu zeyaleeta mbikwa batuma ensulayo okubiri yasooka n'atuma ennimi z'abanga bonna ag'obunsi era abikuba nti waliyo n'ennimi ez'abamalayika ye mutume po ng'ayogera nti waliyo n'ennimi ez'abamalayika naye n'agamba ne mwayogera ez'abamalayika naye nga tulina kwagala kituufu oba omaze biseera byo yesu yeebazibwe so waliwo ebyama byengeno okubanjogerako nti waliwo amalayika abaavu era nabo bakyaleeta ennimi zaabwe ne balogera ddala ekkanisa oli n'atuula mwegayirize naye ng'ali mu nnimi z'abamalayika abaavu kubanga kuliko bamalayika abaavu bwe bw'oyogamba ntyogera mu nnimi z'abamalayika era waliyo n'abaagwa bweoba tosobola kuvuunulibwa n'otegeera gy'oyogera onaategeera otya nti ono malayika yagwa yanjogerera oba yanga bidde olulimi lwe so mu ebyo bye twatunuulidde mu bakolinso essuula n'ekumi n'ennya twalabye nga katonda affe atugamba ye katonda wa
oda
tumanye nga ye kitaffe tumanye nga ye mwana ate tumanye nga ye mwe omutuku bonna bateeka okuba nga ba
oda
kubanga katonda affe kitaffe omwana omuntuku ye muntu omu so omuntu ayinza kubanga wa
oda
omulala n'abeera wa
bulungi
ekyo tekiriiyo
wabula
tukimanyi bulungi
nti
katonda waffe katonda wa
oda
katuddeyoko mu bakolinso wano katonda kuli ku nyirwa bimu
omunaanaugamba naye obanga twali naye obanga tewali avuunula asirikenga mu kkanisa ayogererenga mu mmeeme ye era ne katonda
nti atiise yayogera ennimi bw'akizuula
nti
tewali avuunula asirike mu mutima gwe ayogere ne katonda bwe kibeera bwesi ate bwe yeesula nti naye mwenyini tabitegeera byasaba bayibuli yemugamba okusirika n'okuyibaako asooka atasaba okuvuunula mugye lwaki kubanga oyinza okwekanga nga gwe omwoyo gukuddeko gwe mwenyini gwe weeroga ati nagukozesa gwe neweesabire saala oba n'osabira abalala bonna obubi naye awo obeera tukitegeera kubanga olowooza okuba nti oyogera nnimi za katonda so mu bino byonna nakulaba omwoyo wa katonda omwoyo agaga ennimi butereevu walina n'omwoyo gwa sitaani era nabwo ogugaba ennimi ez'omukuye ebyo mwena ne muleekaanaleekaana ebitali ne byotategeera atuyogereyo ku katonda wulire
bakolinso ekisooka essula ya 14 n'olunyiriri naye obanga tewali avuunula asirikenga mu kkanisa ayogererenga mu mmeeme ye era ne katonda naye bannabbi boogerenga babiri oba basatu n'abalala bawulenga
kati abalala mwabeera batuddeeyo wabaawo agolokosaokubikulirakikkirizibwa nga aliyo nokusooka
nenyimiriramuyesu
yeebazibwa ate n'osooka oyogera ate nga waliwo akubikulira akuvuunula Yes, you have a zero.
Down.
Eraga.
He says,
"Don't
refuse any spirit speaking, but test the spirit.
Yes, yes, you have
that is the one from the Lord. For there are many other spirits which are in the world, and they are coming from Satan. Work through the children of disobedience.
Yes, you have
zero.
Work through
children of disobedience.
We
stood in Ephesians chapter 2. The spirit doesn't work with people who are not sober.
abeera
bulungi
bayibuli teva egamba nti alonda ebisibisibwa eby'ensi n'abifuula ebigezi kubanga takula na bantu basibu akulonda oli musibu n'akufuula omugezi asobole okukola n'omuntu ategeera si kukola na muntu ng'obwongo tebukwatagana bulungi yesu yebazi omwoyo omutukuvu bwali wabeerawo emirembe era bw'abeera ze alina okulabika ng'akuwa amaani olekedde daniyeri sula ya mwenda atusoke ebikoba batu
naye buli weebwamaanyi omwoyo omutukuvu bwalimala okujja ku mmwe
yesu yebaz nti naye omwoyo omutukuvu bw'alijja ku alibawo amaanyi kati ze tusinga okuneewuniza omwoyo atuuse munaye n'empaka ezimira tolina otagala butagazi ogwe nga weefulunga wekuba enduulu kyokka nga bagambye ti naye omwoyo omutukuvu bw'alijja alibawo amaanyi ongamba otya nti mwoyo akuseeko naye nga tusobadde n'okuyimirira buli kiseera mujjusibwa naye nga muli wansi kutaka mulinganga abali mu ssabu kankuli waliwo ebintu ebiri mu ssabu abantu mumaanyi baziba zigenda bagwako basooka ne bakuba obugoma awo ne bayimba
ennyimbo
baabali awo nga zibatandi bu wansi ne basooka beevulungula mu byota ayinza okuzikiza gonna ng'ali omwe yeevulunga
mukati
fe tukujja kubeera bwetu
bwe twa
tukisibwa omwoyo omutukuvu alema ati n'okutuwa amaanyi agayimirira tukwe tukutwevulunge olwo abeera atuwadde
amaanyi
omwoyo omutukuvu bw'alijja ku mmwe alibawo amaanyi tovula omutume pawulo
nikwo
abatume essula ey'okubi omwoyo we yabawa amaanyi pawulo n'ayimira n'agamba abasajja tetutamidde kubanga ziri ssaawa ssatu ez'okumakya kino wabula ekyayogera mu
yoweri
alina omwoyo naye omwoyo ate asobola n'okukonekitinga n'ebyawandiikibwa omwoyo ate ayinza okunyira mu ye n'annyonnyola naye ku omwoyo kukuguddeko tukubuuza kubadde kukugamba
nti
simanyi na
kintomedde
butomeza
kintomedde
ekintu
ova
nemukumuyita
omwoyoba
nawe watuuka n'akukuzaakuza abantu bwe bakulemerako ne bakugamba wabula omwoyo yakuseeko naye nga kubabulidde ekintu kyekikubaku yesu yebazimu ogenda kwa ku basajja ng'omwoyo guli eri kwe twasoma mu ezekiyeri 8 okweso ng'ali mukuŋŋaanira oba kkanisa awulukumanga enkulukuma akabanga obubizi abantu bafuna
amaanyi
nali kugamba ebintu bino nti katona bera ntambuza olugendo lwe yantambuzako ne ku nsi era nekkanisa eziri nentulaku nedaabu gye bakola nga ntuna mu kwolesi ne mubirooto nga byewuliza abantu nga bagenda mu nnyanja ng'ezekiyeri 27 bwekugamba nti bakkeyo wansi mu lima gw'ennyanja ne banyola ebigambo bya katonda era nga bwe twaba mu isaaya esula ya
19
onyola 15 batuga ne banyola ebigambo bya
katondakati
bwe bakkeyo wansi bakwebulimuntu bamuwadde akabone omu abeera mukamusota era obeera omulaba aba awonya ajjayo kalimu ng'amufuwa nga enswera bwefuwa genda okwaba aba awonya akola abo abagira mu myoyo gya bigere ku bikulwa 16 ogenda aba nga bwatu bwakola naye ogenda balabira ddala ate bamubadde mumanyi okuba abasajja ba katonda abasinga bayononekera ddala baganda balina na bisaawe bya nyonyi bonga musajja ennyumba gyasulamu
yeekuunisa
naye byakola n'amanyi gye yagajja balimu
Holy
Ghost omuzimu ogwo gwe bayita omuzimuomwami ku bamuvaako dda ye mwoyo gwe bakkuba nga tusobola n'okuyimirira
meet you and you can't even
say Father, that we cut and
power
you because
that sucks your blood.
What is the
reason?
You're going to come on your mask.
You're going
to know
ahead.
Why are you
going to all people whom that
are coming
to they have to shout because that spirit it was cursed.
Satan
was cursed.
All the
anointing from him is full of the curse. That's
why you
need to scratch yourself.
That's
to shake your head.
You
still have
to
the head is breaking
into
two pieces.
Your head
is
still
not
cursed.
Because the spirit of God is left for us.
And let us
the spirit of liberty. The spirit of order.
Yes, you
have raised Jesus.
And
when it comes upon your life,
you
must empower you. You shouldn't lie
to
you that you are young
and
you cannot sustain
yourself.
You are the spirit who is older.
And
who should support the other? Bible says,
strengthen
the knees of the one who of the feeble knees.
Yes, you must
raise
him.
If people strengthen their knees which are feeble, and the
hands
which are weak,
out
of the Holy Spirit.
And he
begins to suffer with the Spirit. There is one man. And it says that the Holy Spirit is coming within you. Now we see the Spirit in you.
He's
going to give you appetite to eat everything.
Now,
his brother is in church. After he knocks one down and he falls, and he taps on his stomach like that.
Jumps
on his and he pulls out a rock. And he
gives
people and they eat no more understand. And the rat and the snakes are eating. And the spirit has given them appetite.
Yes, you was
praise Jesus.
So
now, as we move on with Daniel, when God has come, and when he has come, he doesn't
take
people's
strength,
but he empowers them rather.
Yes, you was
praise Jesus.
Mukama
God has
to
empower you rather.
So si kumara mu mani.
Not to take away your strength.
Daniel is praying.
Daniel chapter
9,
verse 14. Daniel is praying. N'olinyirirwa kumi na nnya. Mukama kyeyava atunulira obubi n'abutuleetako. Kubanga Mukama Katonda waffe mutuukirivu mu bikolwa bye byonna byakola, naffe tetwawulira ddoboozi lye. Ne kaakano, ayi Mukama Katonda waffe, eyaggya abantu mu nsi ey'Emisiri n'omukono ogw'amaanyi, era eyeefunira ekitiibwa nga leero twayo twayonoona, twakola bubi. Ayi Mukama, ng'obutuukirivu bwo bwonna bwe buli, obusungu bwo n'obukambwe bwekoloobye bube ku kibuga kyo Yerusaalemi.
Yesu omusajja ono
Daniel
alengera ebyaluka mu kitabo kya Yeremiya n'agenda mu kwenenya n'agamba Mukama kuba atununula naye bwe tulitankana twebuka okubanga watuvaako era watulekawo
ne
tusaba omukono gw'omuzito ogutuggyeko gwekoolobye kugenda eyo otuweekisa mu Daniyeri essuula y'ekkumi onyola omusanvu waliwo okwolesebwa okujja eri
Daniyeri
katukulabeko
Daniyeri 10 olunyi lwa 7 nange Daniyeri nalaba bye nayolesebwa nze nzekka kubanga abantu abaali nange tebaalaba bye nayolesebwa naye okukankana okunene ne kubagwako ne badduka okwekweka awo nze ne nsigala omu nenda webigambe ebyo ebikulu binayolesebwa. So ne mutasigala munze maanyi gonna, kubanga obulungi bwange ne bufuuka obuvundu mu nze.
Yesu yebati nti Danieri bwatuuka mu kwolesebwa okulaba Katonda olw'okuba yali muntu era Katonda adde obutuukirivu mu ye, amaanyi agabe gaki gakyasobola mu wazi n'agwa mu maaso ga Mukama. Wabula bulirize ebyaddirira.
Danieri tuli mu ssuula ya 10 olunyiriri tuli ku lwa 8.
Daniel 10:8.
Ne siba na maanyi nate era naye ne mpulira eddoboozi ery'ebigambo bye, era bwe nawulira eddoboozi ly'ebigambo bye nali neebase otulo tungi nga nvunamye amaaso gange.
Mbuliriza nti wadde nga yali agudde yali akyawulira eddoboozi ly'ebigambo bye. Tetumubuuza bw'abanga omuyagala atudde takamuwa maanyi, obadde owulira ki kyabadde agamba? Guno muzimu okutagala kwogera kiki? Kubanga ono newankubadde yali alungire yali akyalira okuwulira eddoboozi lya Mukama, naye omwoyo ogugwako ne bagamba wuyatamu wuyayisamu wulira omwoyo wa Mukama n'okwa bubi ne bwefunungule. Mudde nkukubuuza kuba omwoyo abadde akugambye kintu kimbaddeko bubi kinfunzefunuze naye
sitegeere.
Taina kyagambye wadde
nkujjukiza
nti waliko mukibuga wakati
kuba
omusumba omu gwe bayita Dawudi, naye yabulira ku njiri essanduuko y'amateeka n'agamba essanduuko ya Mukama kati yingira mu kusaba, mugenda kwandiza
essanduuko
abantu be bandiza essanduuko basabye basaba essanduuko
ffe
mwetuli ffe twalina okubulira okusoba. Yalaba abakwata abakamera n'agamba ye kasooke amukwata n'atusalayo naye n'abulira n'abulira ebintu ebya ssanduuko ye. Ne bwe yali abulira okumanya nga teyalina mwoyo wa Katonda yagambanga bw'ati, wabula Dawudi mbuulira enjiri oyinza okwogera ekigambo bwekityo akugaba malala genyini okulaba nti omwoyo gw'olimu gwe gwa sitaani weewaanotya gwe wekatiwulira enjiri. Wuliriza ebyaddirira ebyaddako bamaze okubulira enjiri yaabwe kaakati basabye essanduuko ejje essanduuko ya Mukama yiye yiye etambula yiye ebitamu bakudde eri nayo agiba kaagwa nayo babakudde babasibye amagulu nibaamalanga batugambu y'amateeka essanduuko
y'amateeka
bebaamala ebyo nabiwedde babanye nabo babasibye emigu abakoze batya nengamba ssanduuko gyendeyobulamue mazima abantu nga ebaguddeko ne beerabira ne batwesittaza bwe bat nga bakusiba magulu ng'ate mu ssanduuko y'amateeka mulimu etteeka erigaana okwenzi kati batukitamidde ali tujingire mu bwenzi ssanduuko ki gye baafunye ne batuwamu okubabuuza nenya akatungi nga simanyi gye ŋŋenda
kubwe
nduuka katungi n'agamba somesa ku mwoyo so katubabuuzaako bagamba tuwamu namu muneeyongere
okubamuneeyongere
otutwaniza ojja kuba namu omwoyo ayogere ebyo ng'akimanyi nti bagala kudda
mutwani
okyakigeno kaakati kugenda ku mwoyo wa Katonda kwabula omwoyo wa Katonda n'atali kibuka ku kye babaddeko ekanisa yonna ng'eri bwe oba kiki ekitubaddeko kaakati nga bagamba tabadde ku gwe omwoyo jangu otubuulire ebyobaddewo abadde akugambye oba abadde kuno mumuyita ddemu atikatika tumusimba ebibuuzo wano ate omwoyo ng'alabika omwoyo yagaana
okutya
asita asigala mu katebe ke ng'atudde ati n'agamba tukudde ku buzibu era okuvako tebaddanga olw'okubuuza mwoyo
tukyabaddebaleeta
ebibuuzo nga bagamba abamu babadde batukubasa bamwaniira mwoyo nembuuza ku babiri ani abadde omuto I asked on the two was younger. The spirit of the Lord or the one who came upon.
Daniel.
Kakati yaba akyagudde. Omukono gw'Omukama gumukwatako. Kati kwefundika wansi. Nekumussa ku maviivi. Nekuyiba bwasi. Kumuwa amaanyi. Asobole okusituka. Bulikisa asitule ku ddaku.
Olugero 10 n'olumu. N'aŋŋamba nti gwe Danieri, gwe omusajja omwagala ennyo. Tegeera ebigambo bye nkugamba, wesimbe. Kubanga eriko gyetumiddwa kaakano.
Wesimbe yimirira ng'omusajja.
Daniel.
Saga ya kwa kwa
kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa
kwa
kwa
kwa kwa
kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa
Daniel 10, 11.
Daniel 10, 11.
Edabu ya mara ukunga ambe chikambe echo, nenyi miliranga ankana.
Njasoka na mili amani bata msumua.
As he was being empowered.
Nadio kama amba, tokia Daniel. Kubango kuka kulunako, luwasokera ko okuteka teka umutima guo, okutege ila. Nokuwe wombeka mmasuka katonda wa. Ebigambo bibia uliwa. Nange nzize urebigambo biyo. Na yu mulangira obwakabaka bwa Perusi naziyiza ennaku abiri mu lumu. Na yu naba Mikayiri omu ku balangira abakulu najja okunyamba. N'embeera ewamu ne bakabaka bwa Perusi. Kaakano nzise okutegeeza ebiriba ku bantu bo mu nnaku ez'enkomerero. Kubanga biwayolesebwa bya nnaku ezikyali ewala nate. Era bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo nekutama amaaso gange nensirika. Era laba, eyafaanana ng'abaana b'abantu n'ankomako ku mimwa gyange. N'endyoka njasama akamwa kange n'enjogera. N'engamba oyo anyimiridde mu maaso gange nti, ayi Mukama wange, olw'ebyo nayolesebwa ennaku zange tezinziramu. Nesiba na maanyi nate.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Na yaba singa na katonda.
Already met God.
Katonda mwama.
God empowers him.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
So moyo wako kama umuntu wonero
bwe. Spirit of God one of his sons.
Bwabaze.
When he comes.
Abayi nokuwa.
He must empower you.
So siku manamu maanyi.
Not taking your power.
Kubera wa singa wevu.
That you are rolling down.
Kunja kwa magesi kwa.
Take how you understand.
Nota niko kubera nga.
You begin to act like you don't understand.
Nota niko kubera nini zosa ita
kunja. And you can interpret.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Omoyo wako kama.
The Spirit of God.
Kitufa agave nini.
Truly keeps staff.
Yesu yebazi.
Praise Jesus. By the Spirit of God,
we are begging
the Spirit to be careful about.
Yes, you must
praise Jesus. For he must teach you.
No put against
and to make you know
what
you speak.
But by mission,
as was sent me, sent me.
John 14.
When
you have more cards, 26. But when
you spoken of these words.
You can Israel come in here, or you know come in Mukaga.
A bit more card.
You can come in here, or you have Mukaga.
John 14, 26.
Naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gwalituma mu linnya lyange. Oyo alibayigiriza byonna. Alibajjukiza byonna bye nabagamba. Emirembe mbalekera. Emirembe gyange nkibawa. Singa ensigo ewanze bwe mbawa. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. So tegutyanga. Muwulire bwe mbagambye nti ŋŋenda era nkomawo kye muli. Singa munkyagala. Mwandisa nyuse. Kubanga ngende eri kitange.
Yesu yebazibwe.
Agambye.
Tinayo omubeezi ono gwakusindikira. Bw'abazze. Alina okuyigiriza byonna. Bw'agambe nnimi.
Ezebintu
ezitategeera. Ate nga mulimu gw'okunyigiriza byonna. His
work to teach me all.
That's what the Bible
says.
The one
speaking
in
tongues. We should understand.
Pray
for an interpretation.
Spirit
prevailing.
Everyone
speak tongues. It is not everyone who
speak tongues.
If the Holy Spirit gives one and doesn't give
another,
praise Jesus.
And
you doesn't speak tongues. Don't think you have not the Spirit of God.
Those
are ways of Satan to give all people tongues which are not understandable.
John 14:28. Sikyayogera nnyo nate nammwe kubanga afuga ensi ajja.
Waliwoko baali bagambye ajja.
Guno
omwoyo oguli ku
musiomwoyo
gwa
Satan
Jezebel. Kubanga tumanyinga
obuyinza
bwonna
Satan
yabukwasa Jezebel
nga
bwe kibikuddwa mu kitabo
kyoSatan
amanyiddwa nga dragon
n'addira
obuyinza bwe n'amaanyi ge n'entebe ye n'abiwa
ensonga
mu kubikulwa
17
kunsolo ne bakulaga Jezebeli
atuddeko
era ng'akutta ekikompe
ekirimu
ebyokuvvoola katonda na buli empitambi yonna kati Satani oluvannyuma lw'okumusiba Jezebeli n'ekibinja ky'abamalayika abaavu
ne
bagenda bakola obuvuyo
nga
bavvoola katonda
nga
bavvoola omwoyo mutukuvu nga bakyusa ebikola by'omwoyo mutukuvu ne bateekawo musobole okulowooza nti omwoyo mutukuvu bw'atyo bw'akola era mulowooze nti bw'atyo bw'afaanana so nga yesu si bw'atyo yesu yeebazibwa so mu kino omubeera n'omwoyo mutukuvu nga ajja kuba ng'avungisa mukama
waffe yesu
twongereyoko ku lunyiri
olwo
tuli Yokaana 14 olunyiri lwa 3
John 14:30
naye tandiiko kigambo naye ensi etegeere nga njagala kitange era kitange bwe yandagira bwentyo bwe nkola mugolokoke tuve wano
yesu yeebazibwe so mu ebyo byonna yali amaze okubaga waliyo omulangira ajja mu bizibu ono ye musomi zonna ajja kubanga alwanisa abakwata amateeka ga
n'okujulwa
bwa yesu so kye nkugambye
nti
ng'oweebwa ennimi weegendere ensinga kubanga waliwo omwoyo gwa Satani bamu ku bamalayika bano abaagwa ku bannabbi 40 bonna ne batandika okwogerayogera ebigambo nga bwe basanze kati mu kulowooza nti omwoyo agaba ennimi lowooza nti waliyo emyoyo egyaba Satani egisobola okuva ku nnimi
z'abantu
boogera bye basanze
yesu
yeebazibwe tugenze basabe kyekabaka ekisooka
22
tugenda kuba tukikwatako n'obwegendereza basekabaka ekisooka suula 22 kuli ku lunyiri lw'22
basekabaka ekisooka esula ya 22 n'olunyiri lwa 22 Mukama n'ayogera nti ani anasendasenda Akabu ayamuke era Yezebeli agwe omu n'ayogera bw'atyo omulala nayogera bw'atyo
nti bw'oba mumala 19
mukama
yatiwetoloddwa ejje omukono ogwa jjo n'ogwa
ggono
njogera ku bamalayika
yesu
yeebazibwenaye bamalayika abatuufu
baava
ne bagamba mukama
fe
tugenda mukola bwetu
ne
bwetu abova mukama n'agaana naye waliwo omu ku bamalayika eyagwa abayitibwa emiwo emibi birebe gye olulimi olutera okugambibwa ne wava omuzimu omubi okuva eri katonda ekigambo ekyo kibuzaabuza nnyo abantu be baalina emizimu emibi be bamalayika bennyini abaavu kubanga bamalayika bamanyiddwa ng'emyoyo egituweereza naye singa abeera yagwa amanyibwa ng'omuzimu omubi oba omwoyo omubi yesu yeebazibwa kati ku nsonga eyo ogenda wulirayo omwoyo ogugenda okugamba mu biro bino tutunuulira bisi yesu nga tunaakuzaalibwa bino naye nga mukulu yali ebiro bya bisi bamalayika abaagwa n'abatuufu baali bakyaliyo mu okutuuka yesu bajja ku mubebulamu esula esooka onywa olwokutano paka olwekumi bayibuli yegamba bw'aleeta omubirimirye ku nsi alagira bamalayika bonna bavunami bamusinzi wabula mu ggulu balabika ekizibukubikulwa kumi nabbiri onywa olwomusanvu paka kumi na musanvu walabikawo ekinja kyabamalayika abaali beeyawula nga bo bagamba ne bagaana okusinza mukama bano baabeerayo omulembe gonna ogwa ng'era bajeemu yesu yeebazibwa era bayibuli eraga babatuka olutalo mayiko ne bamalayika be sitaani ne bamalayika be kati bano bamalayika bawulira mu biro biri ebyemabe be baayitanga emizimu egyava egisatunda oba ondegedde bulungi kati ko okugamba bwegu mu basekabaka wa 22 olunyiri tuli ku lwabi
awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga mukama ne gwogera nti nze namusendasenda
guno omuzimu kugamba nzegendagenda musimulemusendesende ate abantu abogeza abantu bonna ennimi babeera n'omuzimu gw'okusendasenda era bwajja akagamba abatayogera mu nnimi temujjuziddwa kwe era mwakatazogere temuliko kabonero ka katonda
nogamba nzirati nalyoka agamba ngenda kubatendeka
songa jukira
mutemiso
ekisooka esula eyokuna onyola olusooka nolwokubiri bayibuli yegamba omwo omutuku bayogera
lwatinti
munaku ez'oluvanyuma
walibawo
bava mu kugira nga bagoberera emyoyo gikyamya n'okuyigiriza kw'abasitaani ennimi tebazitendeka bantu era bwolaba oli akutendeka ennimi bakuyigiriza kwaba sitaani kubanga ennimi ziweebwa buweebwa era bwe zaali zitandika mu lubereberye kumi n'emu omwe mutukuvu yasalawo n'ajankana n'ennimi z'amawanga buli omu nagwa olulimi olulwe bwe baali bazimba ttawo babi kati simanya ndi abatendeka kuzoogera bwegosuubira yaabo era mu bikola by'abatumi esula ey'okubi ani yatendeka abaali bongera ennimi
ezo
oba omwoyo yazibawabo era oli bata akakuyugiriza ennimi guno mwoyo gwa sitaani gwennyini okusooka okukusendasenda ne kugamba bwetayogera nnimi oba tokiziddwa mwoyo era tebaliwako kubaako kabonero ka katonda mulimu n'abawobone nti bweyogera ennimi bwoti omwoyo kati ng'akutuuse mu bugere simanyi kati awayambuka wakuwa bwe batyo bakusendasenda wuliriza omuzimu guno gwokusooka kusendasenda
tuli mbasekabaka ekisooka essula ya 22 n'olunyi lwabiri mukama n'akugamba nti otya
ogenda kikula otya jukira sitaani mulimba ne bamalayika bwe bonna balimba bano bamalayika abaavu abayitiddwa emizimu era bwe mulaba batawanya ebika
byamu
nga mubayita mu muzimu gwa jjajjaabo bantu ejjajjaabo baaba yafaana mujeemu ali mukomera mugee tebamukkiriza newankubadde okudda wa yeruka 16:19 paka 25 omugagga ali magombe tasobola nakuvayo kudda wabula agamba ibulayimu sindi katiba tumerawezaale agenda alabulira ab'okukyalo kye bwaffe baganda bange baleme kujja ku kifo
kino
singa tiryali kukomera omuzimu gw'omugaga gwali busebubusire gusibira ku mutwe gw'omuntu geye nakomera gye bakusibira n'otadda wabula bamalayika bano abaagwa be beefudde emizimu gy'ekika spirits of the cloud. They've been there for a long time.
But we see them from heaven.
They were called demons. So what is
this?
And it tells you, begin to sound drums around. And it tells you, where I am, the waters are
washing
and the
tree
has passed through me. Those are fallen
down.
As it tells them from heaven, they cannot accept it.
They cannot
allow you to follow the commands. They are telling me, demons of the
cloud.
You think your father is speaking with you.
First
Samuel 28. The demon pretended to be Samuel. This
fallen
angel
was
the image of Samuel. And came up to appear. And
he forgot.
2 Corinthians
11.
13-15.
You understand?
Satan makes himself the angel of the light.
What?
And even his servants
do.
And close images.
Yes, you want
to praise Jesus. Why do we explain
why?
You may see a spirit.
And appears
in a vision. And
you
train
new
tongues.
And
you train from there. And you get up
where
you
wish
to in the spirit.
You begin
to pray
tongues.
Yet you don't understand
this.
You end up
and
wish yourself.
Yes, you
praise Jesus.
So
but
we
listen down.
They have
asked
him,
how are you going to do it? It is not alone. It has its colleagues. It's called 400 of them.
That's what we want.
They all 400, you all speak.
But Sekabaka, it's so far. So I have a movie, you know, you have a movie.
First Kings 22:22.
Come and Nakugamba and Chiotia. The Goga at Nakuruma. Nembera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna.
Bannabbi bonna!
All the prophets.
Ngenda kubeera mu kamwa
k'abannabbi upon their tongue.
Nga bakugamba.
And they tell me.
Tell me.
Begin the mouth.
Tell me.
Begin.
Yogera.
Speak.
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 Speak. Speak.
Like that.
Bati tandikiriza.
Begin.
Nga bakugwa ku mwa bapu.
Also
indicate. Yaba bakugwa kati oroga ekkanisa.
And you bewitch the church.
Omanizo oyise jinne wajyo mi.
Wanda kugira
ne
zibwogere. You don't know what
he understands. They
put their mouth.
Yeah.
There's
no
way that you can put it in 20 people.
You can
put it in
20
people.
You can put it in
20
people. You can put it in 20 people. You can put it in 20 people. You can put it in 20 people. You can put
speak what I want.
No,
the
Holy Spirit
has given you.
You
know,
Sidani has ended
the church. For not being disciples.
It's a
standard.
Well, I'm not sure about that.
I'm
just pulling up over this.
Make the church followers.
Over what
you get,
what you get,
you say amen. If they are praying, you
say
hallelujah.
I told you that
I say amen.
Over what you get, no,
Gambami. You say hallelujah.
Hallelujah,
you can shout in peace.
But when I get under
the command, you say hallelujah.
Your
brother's heart, clap your hands.
Whatever
is there anyone who has
not
had it? You don't want to be forced here.
The one
is forced.
The sun is from
get happy. Joy comes from within.
It don't know who I got
to
put on.
It's
not from me.
It has to come from them.
I commanded
them.
But I don't come by me.
You want to serve
men. Not that you come by me.
They
are meaning from what
you want. No men came from their hearts.
Since I'm going to get a
amen.
Bino vya kusenda senda.
This is enticing.
Orogoze mina wote kende
kumbe. That you may think you've understood it or not.
Kati kukambi wewe.
Now I've told you like this.
Jine nyo jibu kwa kurulimi.
The spirits fall upon your left.
No, I don't care about kibicho.
And you speak everything.
Waluganda isa kayangamba.
Brother Isaac
told Waluwa mune.
There is a colleague of his.
Hali basika na nye ukulea mama.
You have to be that prayer mountain.
Muna yukira nye nimi yo.
And your colleague speaks so much time to another speak.
Na ina hamuga kwa kurulimi.
But I tell you, brother.
Yukira nimi.
I speak tongues.
Ayo nimeji.
I have a problem.
I don't
know what I speak first of all. I watch so much
pornography.
I wonder how when you get in the
tongue. I
watch so much this evil image.
But
when I
reach
in tongue, I wonder what spirit is
this?
I
speak in
tongues when I'm so evil and evil like that.
akulinde kumpayo wakoze oba yambadde nnimi bweyogera ennimi oba mabeere gali wabweru oba mugongo guli wabweru nnimi yogera yabakarabakashakashikrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Mukama agambye
twala
ennyuma ya neighbor we kyagamba kuba ti kitwale kiwambe 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 ennyuma ya neighbor we iye mukama ate na
buli omu yamutwala
kumatwale amuwama okusinda we yamulira takatakononyereza eno rema wali kyakangwako tokinoonya ku bayibuli kubanga mukama yakatitonda kati
Don't steal.
The
spirit is troubling you.
The
word of God.
Every day
it is new.
And it
work every day.
So what do you do?
And it's
going
for every
day
for us.
If you put best
what
do
you mean? Hours?
They are favorite.
They are hours.
Even
our children.
Era mukama akwogeddeko akabi awo Zeddekiya mutabani wa Kenana n'asemberera n'akuba Mikaaya oluyi
mulinija ono yali akyabalabula
ate
waliyo emisimu ejakuja ku mibaja numuko bannabbi n'avaayo mukama yayiserewo
we are men who
speak
demons cause us to speak tongues. They are in the spirit
realm
of that spirit Holy Ghost.
I don't
show them that you made a mistake upon them.
But
this king,
he
was
being
tight.
But not even
all
of
these prophets must prophesy. But this king, Jehoshaphat, had asked. That in the spirit of
God.
And I saw the beast with
two hands. Acts. Revelation 5, verse 6. And it shows a master
having
seven horns.
And
seven eyes.
And
the seven spirits of God.
Note these horns of the shrines.
Now,
that is
appointed. Which are like a Christ. Which appears like one of Christ. Bible shows down. That
he
worked many miracles.
No one
did many signs. And
he
converted many.
Yes, we have
praise God.
So, on my own,
this
people are moving tanks
around.
The people are not
checking.
Now,
put
again,
when
we're with Nim,
or
what are we talking about? Appearing
again,
the
people
are not going to
be there.
We don't want to talk
about each one prophesied.
At the Nim,
now.
Well,
you
say
the business of lying.
Oh, man, you Satan.
You know, Satan.
You never mind
the group of angels.
I know about the ones
who are chief in lying.
I'm going to
the tongue of someone.
I could even know.
They can let you and you accept.
If I eat them, we have
to see what made me sit in the drug.
Yes, we have
praise Jesus.
He lied
to me and he exceeded lying. And he went beyond lying and he made me foolish.
Yes,
he was raised
here.
This one was there.
Creating deception
and lies.
The gospel
twists.
The gospel
and the vision which is turned upside down.
That's
what God falls on the tongues.
No singer, I'm sad, young. I'll get a picture of the money, madam. I guess I'm
speaking words,
not
wisdom, but many words.
I'm saying you want
the drama, he's full of drama.
I
teach you many demons.
I have
not taught you angels.
I have not
taught you angels.
I have given him the answer. Mutwale Mikaya, Mumuze, Eri Amoni, Omukuru w'ekibuga n'eri wansi, mutabani wa Kabaka. Mwogere nti bwati bwayogera Kabaka nti, olusajja luno, muluteeke mukomera, muliisenga emmere ey'okulaba ennaku, n'amazzi ag'okulaba ennaku.
Ezisukka kibuga.
Era
baaluyita na lusajja.
And he was called this funny man.
No research am going there.
Go and give him money.
Eyo kukaba. Namasinga gakura banana.
And what down?
Ah,
those are beating the games.
Ah, sekabaka abiri mu, ichisoka abiri mu bili, abiri mu sa.
First Kings 20:27.
Okutu sarendi komao emirembe. Aomikaya. Nayo gera nti okukomawo goli komawo emirembe. Mukama nga tayogedde mu nze.
Namugamba nti mugamba
because you're even going to beat me.
Naye bw'olidda.
Ubagaze nga mukama siyaga mbenje. God would not have spoken from me.
Wesije bannabbi bali aboogedde bonna.
First of all, the other prophets have spoken.
Abasikabaka ekisooka
22:28.
Nayo gera nti muwulire mwamawanga mwenna. Awo kabaka wa Isirayiri ne Yekosafati kabaka wa Yuda ne bambuka era mu Gileyadi. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafati nti neefuula ne nnyingira mu lutalo. Naye gwe yambala ebyambalo byo, awo kabaka wa Isirayiri ne yeefuula n'ayingira mu lutalo.
Era ng'obulimbo bwali bubalimu.
Nene
wakubadde nga yeefuula.
Bonna
amalayo olutalo bajja
bafu.
Yes, he was. Now, yeah, we're about to do
that. But prophesying.
But today, when you know,
verse 10.
But
I call you. But
Sakabaka is so happy to be in the day. Our Kabaka is saying, Naita, Omumboa, Nayogera, Nti, Yangwa, Uchime Mikaya, Utavanua, Imura. Era, Kabaka is saying, Nekosafati, Kabaka Waida, Never too lovely Muntu, Kuntebe Ye. Gabamba de Yambalu Yahweh. nemunguga eri omulya nemunguga eri ku mulyango gwa wankachi we Samaria bannabbi bonna ne balagulira mu maaso gaabwe
bonna ne bajja buli omu nebye baamugamba limbya karabaseka ba mukama agambye genda naye ngaazibabadde yaa bwe guli omwoyo oguli ku mimwa
gyabwe
abasikabaka ekisooka 2:11 awo Zeddekiya mutabani wa Kenana ne yeekolera amayembe ag'ebyuma n'ayogera nti bwatu bw'ayogera mukama nti olitomera abasuuli nagano okutuusa lwe balimalibwawo
kakati buli omu n'akakodyoke mulimu asookozi kutamiramulimu asikubira olubege buli omu n'akakodyoke bamuwagana akira buli omu n'engeriye mulimu ago azogera nga bwagaba buli omu bamuwa ebibye n'omukodyo bw'anagiramu mulimu azo ryamakara bambaka buli omu n'ebibye kkoja omula alinga ali mukungufu lyashakashaka lyamamakarabaacaka buli omu n'obukodyo era bwoba ogenda okubyogera obubiyira wo akakodyo
ng'okafuna
bakuwa obukodyo tobeererawaawo muba muga katikolabo ramamamama kubanga olina okuleterako action etakasanga omuntu yali
nawe
kaluddeeko kati okunyiina olwa olw'omukaaga
basekabaka ekisooka 2:26 awo kabaka wa Isirayiri n'akuŋŋaanya bannabbi abasajja 400 n'abagamba nti ntabale era musigireyo ali n'antitindekeyo ne boogera nti yambuka
agenda bayogera mukama bwenatukkiriza naye bonna baali mu mwoyo gwa sitaani era kijja kwewunyisa obutakwaniza leero mu njiri abatakwaniza balina omwoyo gwabwe gwe balimu era tulowooza nti munna omwali naye nga munoonya mukama nti bwonaamukukaka ajja kubaawo bya bigambo bya mukama mwabeeranga eyo naye nga mulwa baawambibwadde emyoyo eyo nga ne bwabira amazima tatereera bo nga baali beewaayidda muli munda mwe mwali mukyali mwaka emulukunya mwe mwali nesokofaani agambadde bonna balagudde naye siri mu matimu bino byempulidde bikyabulamu wati mwandibadde munabbi atugamba mukama agambye mugende naye agambye gwesooka weenenye naye bonna genda mugenzi ebikumi bina tekuli n'omwanenya wadde alabye ensobi yonna mutulina bannabbi e
uganda
ne mu nsi yona tebalabanga ekkanisa eri buli abo bannabbi ba sitaani tewali kye bayinza kulabulaku ekkanisa bajja kugamba lyensi yingira olyensi ogenda mu amerika bye bagabaka bukwe yingira ogenda kuwangula okulaba nga oli muwanguzi ng'ateekawo akabone ekawo omwanga omukuŋŋaane kati ng'abagaa mugenda mu amerika kati oyingiramu nofuluma oyingira amerika nga bakukolera obukodyo obwewuunyisa mulimu abakolera ddala emyanga nebagireeta mukuŋŋaane mu kanisa ne bagamba kati mwenna mugenda yingira ndaba nga muyingira amawanga era buli atikkiriza akyayita
muwanu
mubeera mu bukodyo bwabannabbano abalina emyoyo gy'abasitaani egibatawaanye katonda lwaki bwakugamba okugenda asooka kukoza yesu
yebasaba
oluganda omwoyo gwe ogutawanya ekkanisa si omwoyo wa mukama tuwa ekkanisa terina mirembe
serious trouble.
Basa wasa atuzina je ziraga.
Great prayers don't succeed.
Kumanga yani wewe ndio unafugwa kwa
kusaba.
Si yako.
Omoyo
kuno kubonya bonya bonya.
Is that the trouble then?
Kuja kwa matusibile na kumakunya
ana.
Ogo ne bona shukari. At least. Hata tuna kusiba. Unaba kusiba kwa mioyo ya basitani.
Bible. In the Bible.
Na neba kusibisa
kuta. And they make you fast to kill.
Na super kusiba kwa kwa.
The fasting of God.
Yesu yebaze. Yebo kibaze. Tugenze muba poliso ba poliso soka kumi na mbili katutandike abiri musanvu tugenda tukapapana
abakolinso ekisooka essula ya kumi na bbiri n'olunyi lwabiri
musanvu
naye mmwe muli mubiri gwa Kristo n'ebitundu byagwo buli muntu era Katonda yassaawo mu kanisa abalala okusooka batume abookubiri bannabbi abookusatu bayigiriza nate ebyamagero nate ebirabo ebyokuwonyanga abayambi abafuga aboogezi b'ennimi bonna batume
bolooza bonna babeera batume
Bonna bayigiriza bonna bakola ebyamagero bonna balina ebirabo ebyokuwonyanga bonna boogera ennimi
bolowooza bonna boogera ennimi
bonna bavuunula
bolowooza bonna bavuunula ennimi kankuule si bonna kino kibuuzo ekiteesawo nti singa omubiri bonna gwali liiso omubiri gwandibaddewo
Baby,
don't you come back?
What I tell you.
The ministry is a mutual sin.
The ministry is fine.
No, Baba, you don't mean a good
judge. You have called a miracle.
Move around it.
You have a
sin.
You cannot all be miracle.
Kubanga mulimu
obw'ekyamagero
mulimu obuwulizi bw'ebiri mulimu obutume okusobola okukola omubiri gwa Kristo kubanga ffe abakuŋŋaanira wano olutaweera mubiri gwa Kristo tewaliwo kanisa ebitundu byonna birina okubaawo naye bonna si boogezi bannimi balyoke bakugambe nti mwenna era bonna tebavuunula
Bakolinso ekisooka kumi na bbiri asatu mu lumu.
First Corinthians 12:31.
Naye mwegombenga ebirabo ebisinga obukulu era mbalaga efubo erisinga ennyo obulungi. Nyingire mu ludako. Musule ddako.
Nyingira musule ddako.
Bakolinso ekisooka kumi na ssatu olusooka. Bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'aba malayika naye ne sibala kwagala nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala
nti newakubadde nga njogera ennimi
z'abamalayikanaye
ngaokwagala tewali
kiba
kitaasa ekivuga
kati
kankubuli newobayogera ennimi
z'abamalayika
zirina okubako
okuvuyesu
tebakulimba
zitanitawulira
ez'abamalayika bayibuli yegamba yalimba kino kyakusa
kubamalayika
olowooza yabalimbya kubikwa kumi
nabbi
kimu kyakusa kubamalayika yabalimba yabalimbira mu lulimi tebakulimba tezitanitawulira wuliriza gyo bayibuli yegamba sitaani mulimba wansi zonna yazirimbira mu lulimi ennimi zonna
zimanyi
kubikwa kumi nabbi kintu
kyali
etugamba nti sitaani mulimba wansi
zonna
azirimba mu nnimi zonna
tolina
okukola kiri kimu
James chapter
5 warns you.
It's
saying that the prayer of the righteous
it
avails much.
Therefore,
my word tongue is spoken. As long as you remain righteous.
Yes, we have
praise Jesus. The prayer of the righteous man is what avails much. And
yes, we have
much.
Kati kwa chole nukona chili chumwa.
Nambari yatu is one.
Teba kulima ndi standa
usha mnini.
Azuli da.
Ni wapati
kwa wabu ulimu wabu maraika.
Even though.
But nufu ndule ima.
Even though it's tongues of the angels it appears.
Kwa wabu maraika banja wabu.
Many foreign angels are there.
Ira wa denga basi ngo mungi basi.
Even though many were imprisoned.
Kupi kwa kuna mnane da gaba mungi basi.
It is shown that some remain unimprisoned.
Yes, he was
praised.
So, don't know what's about it.
Now, what you have to hold on is one. Keep righteousness.
No, but look at them.
Even though you don't speak in
tongues, no, look at them.
And you speak when you're righteous.
Prayer is going to
work. Prayer is going to work.
It's
not on tongues.
Sing out your name.
It was on tongues.
Sing out whenever it's a bit of money.
Then all who pray for them, they have been very well.
Let the children
name, but it's not on tongues.
No,
this is on righteousness.
Yes, he was
raised Jesus.
So you can't
prevent the riches.
Sarah,
how can a prayer be?
It is
how can a prayer
of
someone be righteous? That alone
left
us.
And
you
can
see how the Holy
Spirit
is. And you see what spirit
has been
leading you in the prayers you've been in.
Yes, he was
praised Jesus.
What
if I show the examples of men who pray through the Spirit?
Hey.
A man prays and says, Lord, you spoke in
the
Lord to your servant David. And you said like this, the kings of the world and the rulers, they have
plotted
against the Lord at your
mercy.
As
you
today,
then
let us
be
the word of God.
Can you go to
the
Lord
in the word of God? Now you pray
that
the word of God you pray.
The son of God,
the righteous person is the
minister.
Psalms 103.
You don't know
me in that.
And
22.
Era can go some of
the time. You pray the word of God.
But Malika will come back
to the Chigam. The angels of God fulfill God's word.
And it's not that I never want to have someone
who lives in
the great church.
The word of God.
But I don't know what
to fulfill what.
God
is there.
We don't
sit and confuse in the world.
Now
we have to come back to the Bible.
Get
the journey of heaven. It was moved in the Bible. How
many Bible is so come in?
First Corinthians 14.
Bakolinso Ishoka Sula Kuminanya, Lord Yor Soka Lugamba. Mgoberengo Kwagala. Name Gombenga, if you have your moyo. Nay, Chisinga, Mugurirenga. Kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu wabula Katonda. Kubanga siwali awulira naye mu mwoyo ayogera byama.
Yes, he was
praise Jesus.
Kubanga bwogera nnimi Bible yakakasa.
I am assured.
So no kwanga ayogera byama.
Must be speaking mysteries.
Rabi kwa watu mechevega. Rabi kwa watu mechevega. Rabi kwa watu mechevega.
Rabi
kwa watu mechevega.
Now let me ask a question.
Osubuna kwa watu mechevega. Yama vya katona.
Are you speaking secrets of God in spirit?
Na kwa watu mechevega.
And you don't understand them.
Kote kwa watu mechevega.
How these are your spoken mysteries and secrets?
Ndi katikia mbandeko.
And what have been on.
Mbandeko kwa sitani mbandeta kwa yamu.
Yes,
you
pray, you don't understand what you've been praying.
How do
you know you feel the mysteries of God?
Yes,
praise Jesus. It means
you,
as you pray,
you
must be revealed by what you pray. No, the other spirit can
come
on the tongues of the
not
and
you
still
don't
understand.
Now
you speak in mysteries of God. I will sit down aside.
What did you have?
No one has revealed the
meaning of
God when they will not speak. What is revealed is for us, our children, and our children's
children.
We
speak
of
God
with understanding them. Now tell them of us.
1 Corinthians 14:3.
Naye abuulira ayogera eri abantu ebizimba.
Kati kitegeeza ayogera ebyennimi byo.
Tebituzimba.
Nga totubikulira
bitulyo okwogera.
Otumalira budde.
Ate
nga mwenyini tozimbi.
Bible
yegamba.
Mufite
ekisooka sura ya 10.
Mwenye
olusooka pakula
okusa.
Singa abaana bakajja muzaali w'omulundi ogw'okubiri.
You born children.
Mwegombe ekigambo ekya amatabi ekigambo. Agana abakuzi okutuuka ku kigere. Tokola bakwogera bibi.
Okola
bakigambo kya Katonda. Wewebuze. Bannabbi abaasooka. Basabiranga mu nnimi
ekyokubuli.
Era lwaki baakulanga nnyo mu mwoyo. Nga te baali tebasaba
ku.
Tetugamba nnimi.
Neva
mu kwogera byoto
tebala.
Kubanga nawe wennyini weeroga.
Ate
ologana mitwalo n'abakuliraana.
Kubanga
osaaja
otategeera.
Bali bannabbi. Beerogamu bennyini.
Ne
baloga ne Akabu
kabaka wa.
Olw'okusaba nga tebamanyi mwoyo
ogubalimuweze.
Akolinso ekisooka essula ya 14:3.
1 Corinthians 14:3.
Naye abuulira ayogera eri abantu ebizimba n'ebisanyusa n'ebigumya. Ayogera olulimi yeezimba yekka.
Kakati singa weesinga.
If you find yourself.
Ng'oyogera olulimi.
You're
speaking in tongues. You know,
and you're at your level of grace.
I have not built myself. Kale mbagala mwenna mwogerenga ennimi naye bwakiri mubuulirenga
njandiyagadde fena tuwogera naye bwe kibanga omwoyo yagaba tumuleka agabenga
bwayagalebaki
yasoose
wakulunaga
kati kisinga byonna
atisi
kale
bakolisa esooka 15 era abuulira yasinga obukulu ayogera ennimi
kakati ani abadde asinga
mubiri woli in whatever is remaining.
Owe nnimi kwa mbade
nate kwa mbade. The one of tongue has been put in the position of the head.
Elanga kwa njia wina yutu so mese
nji. And you come as we teach.
Bo otaku sami sa mnimi.
If you don't pray for us, you don't see your hypocrisy.
Uwanga nimi kuta jivande miete kwa
kutekia. Even the heads have not been ready to understand.
No kwa ingiri sibata jivande miete.
They have not been ready.
Jivande miete pite
kufune nimi sio tegei. The tongue don't understand.
Bako yu se isoka
1 Corinthians 14:5.
Wabula ategeeza era abuulira yasinga obukulu ayogera ennimi wabula ng'ategeeza ekkanisa eryoke ezimbibwe
nti atisi kale bw'oba kale oyogera mu nnimi
olulimi
lw'omukaaga naye kaakano abooluganda obanga ndijja gye muli nga njogera ennimi ndibagasa ntya bwe siryogera nammwe oba mukubikkula oba mukutegeera oba mukubuulira oba mukuyigiriza era n'ebitali biramu ebireetera eddoboozi oba ndere oba nanga bwe bitaleeta kwawula mu kuvuga kitegeerwa kitya ekifuuyibwa obanga kikubibwa
kakati singa
naive
engoma teyawukana na
the drum is not different
from the piano nga byonna bivuga gye
and all are sounding the same
kyava kugambye
that's why I told
namwe mwesingana nga tuja kula kwa kukira
kwa kukira kwa kukira
nga bakulu
I speak heaven
kwa mpita magongo
kwa mkoli hell
mpita seta hali wakati
kwa seta of God
nga nae tuja kula kwa
kukira kwa kukira kwa kukira
otekeru chati kakati
mbati kwa kukira you've been speaking what
bakoli se chisoka 18
1 Corinthians 14:8
kubanga naka gombe wekabu gedogozi kitategerekeka ani aliyeteekateeka okulwana
ani yeteekateeka tuyingidde mu lutalo suwulira gyosaba tuli mu lutalo kubakubakuba ryamakabababa kakati nze nkwatewa sitegeddeku okuddewa oliwa tuli mu lutalo awenjuka muntu ate mu lulimi nkubagule babababa basitani mumulumbire ddala nga simanyi byensaba ojagenda okwekanga muli mukusaba ate nga mwebabasasi byebino byemwerootako bulijjo mwafudde mukusaba naye ngaate amuganda wakugoba nejjambi eyo gwotudde
nayaweaiye
nasabya ndi wano I'm going to go to the house. Kumbe mukusaba kwe yakuse nasaba
ebintu
naye nga byabadde bisonga ku gwe bikuba gwe abadde mu by'okwenenya kati olulimi nugwa ku
mumba
Bakolinso esooka 14:49 bwe tutyo bwe mutyo nammwe bwe mutaleetanga mu lulimi eddoboozi eriwulikika amangu ekyogerwa kinaategeerwanga kitya kubanga muliyogerera mu bbanga
musigaaanaamunyeseyatamwogera nempewo
bbangakitange
yagala omumalira ekkanisa ebiseera oddawe oyogerera ebbanga tewali kyebakutegeere kungeri kutegeera n'abali kusi
tebakutegeere
kale abali kusi bandigambye
bakudde
ngaasabayesaalayoyetaaga okulungamyamu
ngaomwebuyanaye
bwoba yamunimba lowooza nga muna otegeera kumbe ku terikutegeera ate n'abali kusi
tebakutegeera
bwe budde bumumazaawo mu bbanga awo ennimi we zikujjangako bayibuli etukkiriza okugezesa omwoyo mugambe mukama njagala kakasa nga
gwenjagala
ntegeere gye nsaba
ekyokulala
njagala ngende mbulira omukyayina
wali
saa byakumbuzaabuza kubanga bye tuwulidde waliyo n'omwoyo omulala okugaba
ennimi mpozi waliwo mu nsi engeri z'ennimi bwe ziti so siwali ngeri eterina makulu
nti tewali oyinza kuba babadde mu lulimi engeri so nyingi ez'ennimi naye buli mu lulina
amakulu
kati bakwate lukiri
watasobola
bakolesa ekisooka
14:11
kale bwe simanyi amakulu ga ddoboozi ndibeera njoboja eri oyo ndibeera ngaajoboje eri oyo ayogera n'oyo ayogera alibeera ngaajoboja eri nze
kakati mugaduuka oyogera bibyo tujoboja nina musumba musumba kukosa kugamba riya makabasha maba naye bwanzira tutandika
kwejoboja
katuli musaba tugikutte musabe musabe omuwali ku bibye yamamamamamama kakati tusaba nga tumaliza kujoboja joboja wakiri kale nsabe riyo shika barashik nenkutamanga mukama agambe tulumbe atisi n'okitegeera bwe kitafundwa kikyebandiko kati tugenze mu lutalo nze simanyi koodi zaayo bataba mukuba mu mambuka mukuba mu
maserengeta
ennimi zirina bwe zituuse basani ne bazikozesa ate ngaolutalo kubanga tetwafayo kubuuza
makulu
aakuisa bubuze buli ekijja ku muwa
According to Chisoka Kuminanya, Kuminabin,
1 Corinthians 14, 12.
Gwemutonamwe, Kumanga Mweko Mba Ebio Moyo, Mwagalenga, Okweyo Ngera, Oroku Ziba Ekanisa. Kale Ayogera, Orulimi, Asabenga, Ngateke Ategezenga.
Mwapiski.
At least.
Kwa Ayogera.
Who speaks?
Mugami.
Tama. Tell God.
Nyamanda. Mire.
To understand.
Corinthians 14:15. Kubanga gw'osaba omukisa mu mwoyo abeera mu kifo ky'oyo atamanyi anaddangamu atya nti amiina.
Let me hear you.